bengibuza ngawe ngivane ngazi ngithini. Isiwile bathu saskima ku-Cliff Day. Isifiso sami sinye ntombazane wakha nawe umndeni. Nomalotshana saqala sebancane esikoleni. Saqala ukujola sifunda bo-6 mangabo-6. To develop my feelings for each other. Umuhlangathi we-active film mntwana ngithanda. First kiss, sanikana sikabambene ngezandla. Mntwana wokhophosa wena wawunokwesaba. You know who you are, think you mention it come. Mama, cholile nabo baningi angiphiki. Kodwa kuwe sithandwa sami eyisha bafiki. From Mlungu Indiana. Kuzini simanga ngiyamphathela ngishangane. Ngazi ngiyakukholwa kodwa ithuthi singile. Ngizwile bekhuluma bengimamele bathini. Bajujwala nesikhotheni impilo kamdebhisi yophelele emarhadeni. Aba-understand ukuthi impilo yalofu isethesheni. Ngizokokumdunge ngimkhohlise ngine-special. Kanti ngilande wena noba usehawutini. Ukuthi ngokheshani songobona kusasekuseni. Ukuthi ngokheshani songobona kusasekuseni. Isho kwena mandlovu katsheni boya benyathi. Izisha ngamandla mangicabanga ngawe sirathi. Ntombi usungicholela ma ukuthi usashada. Ngitshela xolo usokhaya. Siyanda. Anyways, lisakhona lekhadi. Hello, what's sender for your Valentine? Laka makhona manzi bathi aphindame. Kona ngajabula ma singaphinde same. Oh.
Kiziyo yami yathanda noma nini loving me I won't get. Uthando lwami ula kiziyo yami yagi nina gonke. Noma bengathi ningawe uthando lwethu ludlula gonke. Uthando lwethu, uthando lwethu.
Ntombazane nami ngishisa ukuthanda. Siyani.